The Narrow Road to Life Eternal, Testimony of Miss Lydia Dube, as told by Reverend Erlo Stegan.
Indlela engumcingo eyekuphileni okuphakade. Ubufakazi bukaNkosazane uLydia Dube buxoxwa umfundisi uErlo Stegan.
Run to Receive.
Gijimela ukuzuza.
She found herself on the sports field where she was told, "Now run. Not just to get to the finish line, but to come first and receive the reward." 1 Corinthians 9 verse 24, 2 Timothy 2 verse 5.
Wafika endaweni yokugijima enkundleni kwathiwa akagijime, angagijimeli nje ukufika egcineni, kodwa agijimele ukuphuma phambili. Siyakuthola lokho encwadini yokuqala kwabaseKorinte, isahluko sesishiyagalolunye, ivesi lamashumi amabili nane, incwadi yesibili kaTimoteyu isahluko sesibili, ivesi lesihlanu.
Whoever was unable to run with all his strength could not continue on the narrow road. Those who received the reward could ascend to the peak of the Mount of God.
Ilona loyo obengagijimi ngamandla akhe wonke ubengakwazi ukuqhubeka kulendlela engumcingo bese kuthi laba bebephumelela bebethola ithuba lokukhuphukela entabeni kaJehova.
In that holy place, they could come before the majesty of God and receive blessing and righteousness. Only those who were seeking Him were considered, seeking the face of the God of Jacob. Psalm 24, verse 3, 5, and 6.
Kuleyo ndawo engcwele kaNkulunkulu ilapho bebezofike bame phambi kaNkulunkulu ongcwele kodwa labo abebemfuna ngempela ngenhliziyo yabo yonke bemfuna uNkulunkulu kaJakobe siyakuthola lokho encwadini yamahubo sahluko samashumi amabili nane evesini lesithathu elesihlanu nelesithupha.
The Controlling Commission.
Ikomishane elawulayo.
By the grace of God, Lydia even passed through this test. However, the main point of examination was not finished yet.
Ngomusa kaNkulunkulu, naloko kuvivinywa waphumelela khona uLydia, kodwa inhloso ngqangi yaloko kuhlolwa ibingakapheli.
People of various professions, theologians, teachers, doctors, judges, military men, salesmen, clerks, managers, and ordinary workers came before the controlling commission, whose chairman was someone clothed in a white garment with a golden girdle. Revelation 1 verse 13.
Abantu abanemsebenzi eyahlukahlukene bebetholakala la. Kukhona ochwepheshe abazi ngeBhayibheli, kukhona othisha, odokotela, abehluleli, abasemasosheni, abadayisayo, omabhalane, izimeneja, nabantu nje abajwayelekile. Bonke batholakala beme ngaphambi kwale khomishane elawulayo. Beme kukhona ongusihlalo wale khomishane egqoka izingubo ezimhlophe nebhande esifubeni sakhe. Siyakuthola lokho encwadini yesambulo isahluko sokuqala ivesi leshumi nantathu.
In the light of eternity and in the light of the judgment of God, all of their deeds which were done in their work or service were uncovered.
Ekukhanyeni kwengunaphakade nasekukhanyeni kaNkulunkulu zonke izenzo zabo nemisebenzi yabo yambulwa yabonakala obala.
A pastor of a certain congregation was called first. At the same moment, the whole congregation to whom he preached during his life appeared before him.
Kwasekuvela ke umfundisi wokuqala okuyena owangena kuqala kule khomishane. Ngesikhathi eqhamuka kwasekuqhamuka nebandla akade elishumayeza.
The preacher was told, "Now preach." When he obeyed and started preaching, the book was opened and his words were compared with those that were found in the book.
Umfundisi ke waqala kwathiwa akashumayele. Ngesikhathi elalela eshumayela kwasekuvulwa incwadi abethi mayeshumayela lokho akushumayelayo kuqhathaniswe naloko okubhalwe encwadini.
When the preacher said anything that was not in the book or in agreement with the notes in the book, a remark was immediately made, "Not right."
Mangabe shumayela lo mfundisi asho into ephambene nencwadi noma ephambene naloko okubhalwe encwadini, bekuphawuleka lokho ukuthi akulungile kubhalwe phansi.
In addition, his own life was compared with what he preached. The words he had spoken to others were compared with his life, his behavior at home, his family, and his work.
Phezwa lokho futhi impilo yakhe ibiqhathaniswa nalokho akushumayelayo, impilo yakhe ekhaya, indlela aziphatha ngayo emndenini nako konke akwenzayo.
While the preacher was being examined, the light of God shone over the members of the congregation.
Isikhathi ehlolwa umshumayeli noma umfundisi, ukukhanya kaNkulunkulu bekukhanyisa amalunga onke ebandla.
All that was covered and secret was now seen clearly. Covered sins were uncovered. Secret thoughts and intentions were also uncovered, and the reactions of Christians to this or that were seen clearly.
Konke bekucashile kungabonakali, kwambulwa kuhlalo bala, ngisho imicabango yabo akade bese sontweni, bonke ibibonakala obala yambulwa.
The thoughts of man and all that is hidden to fleshly eyes was now possible to read on the bosom of each person like an open book.
Imicabango yomuntu efihliwe kuyena ngaphakathi ubukwazi ukuyifunda esifubeni sakhe obala.
For example, one man was sitting in the congregation, but he was daydreaming. A second one was nervously looking at his watch, saying angrily to himself, "When is he finally getting over with his sermon? It is time to stop."
Isibonelo nje, enye indoda yayihlezi enkonzweni iziphuphela nje. Enye ibihleli iloku ibuka iwashi icasukile ithi kodwa uyoqeda nini sengikhathele manje iloku kufundekela kwakhe.
A third one, hearing the accusing words of the preacher, protested with indignation in his heart, saying, "No, I just cannot listen to this. What does he want from us? This really does it."
Enye indoda ebisicikekile amazwi ayilahlayo ashunyelwa umfundisi yakhuluma enhlizweni yayo ithukuthele yathi ngeke asayifuni thina lento esiyilalele ufunani kanti kuthina.
The fourth one sitting in the back pew was picking his nose and dropping his head lower and lower, literally falling asleep.
Omunye wesithathu wayehlele emuva eguduza ikhala ngomuno eloku engqupha ezela elala.
All that was taking place was recorded in the book, which will be the deciding document on the day of judgment when everyone will have to give his account.
Konke bekwenzeka bekubhalwa phansi encwadini ekuyiyona kuyothathwa ngayisinqumo ngosuku lokwahlulela lapho wonke umuntu esahlulelwe.
After that, people of various occupations stood before a committee. Teachers had to give an account of whether they had used their authority properly or not, whether they had negatively affected their students' spirits or not.
Emva kwalokho abantu bemsebenzi eyahlukahlukene badinga ukuthi bahlolwe nabo. Othisha kwadinga ukuthi bahlole ukuthi bazifundise kanjani izingane, balisebenzise kanjani igunya abalinikeziwe, ngabe bazifaka umoya omuhle noma umoya omubi.
Doctors were asked if they had been merciful, truly compassionate, kind and noble with respect to their patients, doing everything in their power for them.
Odokotela nabo babuzwa ukuthi basebenze ngendlela yini, bebenesihle, bemnene, bezinakekela iziguli zabo, bebekezela, benza konke okusemandleni ukuze ziphephe.
All verdicts, judgments and conclusions of the earthly judges were examined under a microscope to see whether they had overstepped their rights and whether they had judged correctly or not.
Zonke izinqumo nezahlulelo zabehluleli basemhlabeni bezihlolisiswa ukuthi ngabe behlulele ngokuyikhona yini, abeqisanga noma abenzanga ngokungafanele.
If the judgment of a judge was found to be unrighteous in the eternal light, then that person was taken aside.
Uma isahlulelo somahluleli sitholakala ukuthi asiphelele, asilungile ekukhanyeni kwaphakade, bebuyiselwe eceleni lowo muntu.
When the time came for the accounts of salespeople, merchants, and a variety of workers, much deceitfulness, dishonesty, and fraud, both big and small, was uncovered.
Ngesikhathi sekufika isikhathi salabo abangabadayisi nabasebenza ngamabhizinisi ukuba bahlolwe, kwavela okuningi ukukhohlakala nenkohliso ababeyenza.
Negligence, laziness, robbery, stealing, and a variety of speculations were exposed. Running away or hiding from the eternal light was not possible.
Ukunganaki, ukungathembeki, ukweba, nobusela nakho konke okunye kwavela obala ngesikhathi sebehlolwa kwakungekho ukubaleka kuloku kukhanya kwaphakade.
Lydia was not shown what happened to the people whose professional accounts did not pass this committee.
Akakhonjiswanga nokho uLydia ukuthi bekwenzekani kulabantu ebekutholakala ukuthi imisebenzi yabo ayimile kahle.
Maybe we shall find out in eternity.
Mhlambe siyothola engunaphakadini.
The most incredible thing is that these people had already been on the true narrow path for quite some time, as Lydia had, having previously overcome many difficulties and obstacles.
Kodwa iqiniso ukuthi laba bantu abaningi babo besebenesikhathi besendleleni umgcingo behambile futhi iminyaka banqoba izivivinyo nezilingo eziningi njengoba noLydia naye wayekwenzile.
Is there not something here to meditate on and even something fundamental to review and establish?
Akukho la esingazindla ngakho, sikwetshise, sikubukusise.
With the difficulties, tests and the last examinations of the main control station behind her, Lydia was getting closer to her finish line.
Ngesikhathi esehloliwe wadlula kulesi steshi bese kuseduze ukuthi afike la ibheke khona.
Who wants to come?
Ubani ofuna ukuza?
Suddenly a group of people wearing white gowns appeared. They were holding hands as they approached her.
Khona lapho kwase kuvela isixuku sabantu abagqoke ingubo ezimhlophe bebambene izandla beza kuyena.
The leader stood out from the others with an extraordinary light shining from his gown. In one hand he held a book. All the others followed him like soldiers, bold and determined.
Umholi wayesesuka ezama phambili kwabo ephethe incwadi egqoke izingubo ezikhazimulayo ezixhophayo bamlandela nabanye behamba njengamasosha.
The work of this group was to gather together those who had successfully passed the examination. They did not force anyone. These bright beings called loudly, "Who wants to come with us?"
Umsebenzi wabo kwakuqoqa laba ababekade bephumelele ngesikhathi behlolwa. Babengaphoqi umuntu, wazwakala omunye memeza ethi ubani ofuna ukuhamba nathi.
Lydia placed herself last in their line and followed them. After a while, they came across a truly beautiful place.
ULydia waba wokugcina kulayini engemuva wabalandela. Emva kwalokho bafika endaweni enhle.
The leader called everyone to pray. Everyone had to bring their desires and requests before the Lord. Lydia noticed that they were no longer thinking about earthly things in their prayers. All of their desires were directed towards the future and hearts were filled with only the Lord's will.
Umholi wayesebacela ukuthi ilona loyo akathandaze aveze isicelo sakhe. Futhi uLydia wakuphawula ukuthi izicelo zabo abebezicela bengekho besacabanga ngemuva bese bebheke phambili becabanga la beya khona bonke.
Lydia prayed to the Heavenly Father, "Lord, enable me to be faithful in what you have determined for me, that I may perform every word you command me to do."
ULydia wayesethandaza kubabo sezulwini wathi, "Ngiyacela Nkosi ungisize ungenze ngikwazi ukufeza konke ozongithuma kona nongibekele khona ukuba ngikwenze."
The girl herself did not realize what she was asking for, thereby reflecting the unawareness of her higher calling.
Ntombazane ngesikhathi icela lokhu ibingazi, ibingaqondi ukuthi icelani, ingaqondi ukuthi inobizo oliphakeme.
During her prayer, the leader recorded everything in his book.
Ngesikhathi bethandaza, umholi ubebhala konke encwadini yakhe.
Among this group, Lydia recognized two people from her tribe. This act of recognition was somewhat extraordinary for Lydia.
Phakathi kwaleli qeqebana labantu, uLydia wayesephawula abantu ababili abavela esizweni sakubo. Indlela abaphawula ngayo yayihlukile, yayingajwayelekile.
She knew these people and, like herself, knew they belonged to a Zulu tribe, yet their faces were so changed that she could not recognize them.
Ubebazi labantu nabo bemazi kodwa bebazani ukuthi baqhamwe esizweni samaZulu, kodwa inkinga ubuso babo bekuguquliwe kangangoba bekulukhuna ukuthi ababone.
All of this is very difficult to explain in words. Nevertheless, everything that Lydia went through clearly shows that aside from an earthly manner of life, there exists another.
Konke lokho kulukhulu ukuchaza ngamagama nangamazwi omuntu. Kodwa okusobala ukusichazela khona ukuthi ngaphandle nje kwempilo umuntu ayiphile emhlabeni, kukhona enye impilo eqhubekayo kwenye indawo.
It is truly a new manner of existence and mutual contact which is incomprehensible to the human mind.
Kuyindlela entsha yokuphila, indlela engabambeki, engaqondakali ngomqondo womuntu.
As Lydia approached the heavenly city, precious truths were revealed to her one after another. They can be excellent lessons for us.
Ngesikhathi uLydia esondela emzini wasezulwini, amaqiniso ayigugu abe ambulwa kuyena futhi angaba usizo kithina.
For example, she was told the following: "Now you are entering a city in which no one can enter unless their sins are forgiven. In this city, everyone lives in complete harmony, praising and glorifying the Lord Jesus Christ only."
Isibonelo nje watshena okwathiwa yabona ke manje usungena emzini okungangeni noyedwa umuntu ongizono zakhe zingathethelelwe. Futhi abantu abahlala kulomuzi bonke bayezwana bamoya munye.
Strictly those who have been faithful to Christ and who followed him in everything can live here.
Kuphela labo abathembekile kuKristu bemlandela ngokwethembeka ibona abakwazi ukuhlala la.
People who spoke about the sins of others and judged them, and those who did not repent while they were living on earth could not enter.
Abantu abebekhuluma ngezono zabanye abantu bebahlulela, abantu abangaphendukanga ngesikhathi besaphila emhlabeni abakwazi ukwengena la.
Whoever wanted to enter the heavenly city must have obeyed the Lord's calling.
Ilona loyo oyokwazi ukwengena kulomuzi wasezulwini kufanele kube umuntu olalelile ubizo likaNkulunkulu.
Whoever wanted to enter paradise must have acknowledged Christ's will as governing his own while on earth.
Ilona loyo obezongena eparadisi bekufanele kube umuntu oyazile intando kaKristu imbusa esesemhlabeni.
When the Lord, for some reason, rejected a person's wish, that person had to be ready to reject it also. And when the Lord blessed something, then that person had to have blessed it as well.
Uma inkosi isinqaba isifiso salowo muntu, naye bekufanele ukuthi abe okulungele ukusenqaba. Uma ngabe inkosi ibusisa okuthize, naye kufanele akubusise.
Neither a hypocrite nor a proud person may enter into the heavenly city of our Lord and King.
Umuntu omzenzisi noma umuntu oziqhenyayo akakwazi ukwengena kulomuzi wenkosi yethu.
Although Lydia heard much more, she was unable to remember everything. Nevertheless, what we had received was already enough.
Nokho kuningi uLydia akuzwa, okunye akakwazanga ukukhumbula, kodwa lokho asitshena khona kwenele.
We should direct the question in Revelation 6 verse 17 to ourselves as well. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand?
Kumele siubhekise kuthina lo mbuzo otholakala encwadini yesambulo isahloko sesithupha iverse leshumi nesikhombisa. Ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selifikile, ngubanike onamandla okuma na?
The finish line.
Ukushaya intambo.
Meanwhile, Lydia reached her finish line. A bright shining angel stood at the gateway of paradise and stretched out his hand to her.
Khona lapho uLydia wayishaya intambo, ingelosi ekhanyayo enhle ibimile sangweni lasezulwini yayisimelulela izandla.
At that moment, those around Lydia's bed heard her shout, "An angel is standing there. He's calling me in. Can't you see him? He's still standing there."
Khona lapha babeseduze kombhede kaLydia endlini la kade khona bamuzwe sememeza ethi, "Nansi ingelosi ingilindele, iyangibiza ithi angize, aniboni?"
Those were her last words. She then closed her eyes and became quiet.
Amazwi akhe okugcina lawo emva kwalokho wavala amehlo wathula.
Her breathing stopped and her pulse was no more.
Kwanqamuka ukuphefumula nenhliziyo yayo yayeka ukushaya.
Her lips and the ends of her fingers turned blue.
Indebe zakhe nezihloko zeminwe zashintsha zabahlaza.
Lydia was dead. She died on 8 April 1973 at 1500 hours.
Wayeseshonile, washona zisishagalombili kuApril kunyaka 1973 ngehola lesithathu.
Her friends knelt beside her bed crying and praying. Clearly, they were not praying for her resurrection. They were not even thinking about that. They simply prayed, "Dear Lord, she was an incredible help to us. Who will fill this emptiness? Who will take her place?"
Abangani bakhe baguqa eduze kombhede wakhe bathandaza. Bebethandaza, bengathandazeli ukuthi avuke, bebengenako abacabangayo maqondana nalokho, kodwa bebethandaza bethi, "Hawu Nkosi, ube usizo, ubani manje uzothatha isikhala sakhe."
Lydia's resurrection.
Ukuvuka kuka Lydia.
One of Lydia's relatives brought her burial clothes. Her body was washed and prepared for burial.
Omunye wezihlobo zika Lydia waletha izingubo azongcwatshwa ngazo. Base bemgeza umzimba wakhe bawulungisela ukuthi ungcwatshwe.
The funeral was supposed to take place the following morning. That evening, everyone left. Yet there was a light on in Lydia's room where she lay.
Umngcwabo wawuzoba ngosuku olulandelayo. Ngalobo busuku obandulela lokho, wonke umuntu wahamba, kwasala kukhanya nokho endlini ayile ayibekwe kuyona.
One of our colleagues, a black woman, wanted to stay with the deceased until morning. It was very late at night when the miracle took place.
Omunye wesifazane oyisebenzi ebesinazo esintsundu wayefisa ukuthi ahlale naye endlini kuze kube ngakusasa, bese kuhlwile kusebusuku kakhulu kwenzeka isimanga.
Lydia suddenly moved in her bed and then lifted herself and sat up.
ULydia wayeseqala ukunyakaza embhedeni khona lapho wavuka wahlala ngesinqa.
"My, it is so dark here," she exclaimed, looking around rather perplexed.
Wayesebabaza, "Hawu, kwaze kwamnyama la," eqalaza ebuka ngapha nangapha emangele.
"Everything here is so dirty and dim and those filthy walls," she said.
Wayesethi, "Awu, indonga zingcolile, yonke into ingcolile futhi fiphele la."
She explained to us later after her return to Earth that everything seemed so dirty and dark in comparison with what she saw in paradise.
Wasichazela emva kwesikhathi ukuthi la emhlabeni yonke into ayibuka yayibukeka ingcolile ifiphele uma uqhathanisa nalokho akubona eparadise.
Turning to her colleague, Lydia asked for something to eat and drink. After she had been unable to put anything into her mouth for the past 10 to 15 days.
Wayesephendukela komunye wacela ukudla nokuphuzwayo. Lokhu kwenzeka emva kwesikhathi eside izinsuku ubengasafaki lutho emlonyeni.
After she had finished eating and drinking, she got up from the bed and walked around the room.
Eseqedile ukudla nokuphuza, wasuka embhedeni waqala wahamba endlini.
Being able to walk was such a happy feeling for her, particularly after being confined to a bed for so long.
Ukwazi nje ukuhamba kwaba into emnandi kuyena ngoba ubesehlala isikhathi eside embhedeni.
Her strength quickly returned. She had no more physical pain. In fact, she felt quite healthy.
Abuya khona lapha amandla kwaphela nenhlungu emzimbeni wazizwe esephile phi.
The heavenly city.
Umuzi wasezulwini.
At this point I would like to share with you Lydia's account of what happened when the angel appeared.
Manje ke sengithanda ukunixoxele ukuthi kwenzekani ngesikhathi uLydia esebona ingelosi.
At the moment when the angel stretched out his hand and took her, she felt some type of shock in her body. That was the spirit leaving the earthly body.
Ngesikhathi ingelosi yelula isandla ibamba isandla sakhe imthatha ihamba naye, wezwa kukhona okumdluthulayo kwaba ingalesikhathi umzimba uhlukana nomphefumulo.
The first person she met in paradise was Christ Jesus himself who greeted her.
Umuntu wokuqala ahlangana naye eparadise kwakuKristu uqobo lwakhe owambingelela.
Lydia saw many people in bright, shining gowns. She received exactly the same type of gown.
Ulidia wayesebona abantu abaningi begqoke izingubo ezinhle ezikhazimulayo naye waphiwa efinance.
Although there was no sun or any other source of light, the heavenly city was filled with a beautiful, indescribable light.
Yize noma belingekho ilanga, kungekho into ekhanyisayo, kodwa umuzi wasezulwini wawugcwaliswe ukukhanya okungachazeki.
Jesus himself was the light that penetrated everything and uncovered things that regular people could not see.
Jesu uqobo lwakhe uyena obekukhanya obekukhanyisa yonke indawo futhi kukhanyisa kwambula izinto umuntu ojwayelekile nje ongeke ayibone.
The light coming out of Jesus neither waxed nor waned, which is why there was no more night. There was also no great heat or cold.
Ukukhanya obekuphuma kuJesu bekungafiphali, bekungakhathali, yingakho phela bekungekho ubusuku, bekungekho futhi nokushisa nokubanda.
The people who surrounded Lydia were from all the countries of the earth and from the widest variety of languages.
Abantu ababesoduze kaLydia bekungabantu abaqhamuka emazweni amaningi ahlukahlukene, beqhamuka emasikweni ahlukahlukene nezizwe ezahlukahlukene.
They could understand one another, speaking in beautifully sounding dialects that everyone who stepped into the city understood.
Bebezwana futhi uma bekhuluma ilowo naloyo, futhi ulimi bebelikhuluma bebekhuluma ilimi ezahlukene, kodwa umuntu ongenayo kulo muzi ubevela iqonde zonke.
Various races and skin colors did not exist here.
Izizwe ezahlukahlukene namabala esikhumba ahlukahlukene bengasatholakali kulo muzi.
There were no differences in opinions or views. Everyone was united. An indescribable harmony ruled there, and a heavenly peace brought everyone together.
Bekungekho ukwahlukana kwembono nemicabango, yonke into ibihambisana, bonke abantu behambisana bephila ngobunye obupheleleyo.
Among these heavenly inhabitants, there was no difference between man or woman. Everyone was of the same gender. It was a new and unknown way of life that Lydia was unable to describe.
Phakathi kwalaba bantu abahleli kulomuzi bekungasekho ukwahlukana, bekungekho futhi ubulili, bebe ubulili obodwa bonke, kuyinto engachazeki.
When the Lord was on earth, he said, "For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven." Matthew 22 verse 30.
Isikhathi inkosi isemhlabeni yathi, ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingelosi ezulwini. Sikuthola lokho encwadini ngokukaMathewu, isahluko samashumi amabili nambili, ivesi lamashumi amathathu.
The inhabitants of the heavenly city were living beautifully. Their houses and dwellings were indescribable. Which reminds me of Christ's word in John 14 verse 2. In my Father's house are many mansions.
Abantu abahlala ezulwini babe bahle bephila kahle ngendlela eyisimanga, futhi lokhu kungikhumbuza amazwi enkosi uJesu encwadini ngokukaJohane sahluko seshumi nane ivesi lesibili, la kuthi khona ekhaya likaBaba kunezindlu eziningi.
In the center of the city there was an enormous hall with a magnificent throne, and on it sat the magnificent Lamb, the Lord Jesus Christ in all his majestic glory.
Phakathi kwaleli holo, phakathi nendawo kulona, kwakukhona isihlalo esikhulu. Phezu kwaso kuhleli inkosi enkulu, ikhanya ngenkazimulo yayo enkulu.
The Lord's face shone so brightly that it was blinding, and no one could look directly at him, described Lydia.
Waqhubeka uLydia wasichazela ukuthi inkosi yayikhanya ubuso bayo buxhopha, kungekho wekwazi ukuyibuka ngamehlo.
Everyone lowered their eyes and knelt before him, saying, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory." Isaiah 6 verse 3.
Ilona loyo wayekhophoza abheke phansi, akhuleke amshojele amazwi, "Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova uNkulunkulu wamabandla, umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe." Sikuthola lokho encwadini ka-Isaya isahluko sesithupha ivesi lesithathu.
Everything was filled with the singing of heavenly hosts. There are no earthly words that can describe heavenly things.
yonke indawo yayigcwele umculo uculwa kamnandi aweka amazwi asemhlabeni angachaza okwakwenzeke ezulwini.
Meeting the Lord.
Ukuhlangana nenkosi.
After the song, the Lord invited everyone to him. He gave everyone three fruits resembling grapes. Even Lydia received these fruits.
Emva kweculo, inkosi yamema wonke umuntu ukuthi eze kuyona. Yayisibanikeza izithelo ezifana namagrebhisi, nayo Lydia waziphiwa.
When she ate them, she felt an unknown influx of strength inside.
Ngekhathi sezidlile lezi zithelo, wezwa amandla angajwayelekile ezwa eqine emzimbeni.
True love ruled among the people living in the heavenly city. Everyone was considerate and respectful towards one another.
Abantu abahlala emzini wasezulwini banothando lwangempela futhi bayazwelana bayanakana.
The attitude towards both adults and children was the same. People did not speak together.
Indlela abenza ngayo abanye omncane womdala umdala komncane kuyafana futhi abakhulumi kanye kanye.
There was no hustle and bustle. Peace and God's tranquility ruled everywhere.
Kwangekho ukuxokozela nesiyaluyalu, bekunokuthula okubusa yonke indawo nomoya okuzwana.
Everyone's thoughts and desires were directed towards the throne. Everyone paid attention to what Jesus was saying.
Imicabango yalowo naloyo ibibhekiswe esihlalweni saloyo hlezi esihlalweni futhi konke abekwenzayo bekubhekiswe kuJesu Kristu.
No one went their own way anymore. Everyone's eyes were fixed on the one who sat on the throne.
Akekho obeyihambela indlela yakhe, ilowo naloyo amehla akhe ayenamathele kulo hlezi esihlalweni.
His glory was so great that everything that had happened to them on earth was forgotten. Tears, sadness, sorrow, suffering and offenses were no more.
Inkazimulo yakhe yayinkulu ngalendlela ukuthi konke kwasemhlabeni babekhohliwe, ukuhlupheka, inyembezi, usizi nakho konke kwakungasekho.
Suddenly the Lord called Lydia and said, "Your friends on earth are crying for you. I want to send you back."
Khona lapho inkosi yayisimbiza uLydia yathi kuye, "Izihlobo zakho ziyakukhalela emhlabeni, ngifuna ukukuthuma ubuyele khona."
Even though she was very comfortable in paradise, she did not resist the Lord's will in any way.
Yize noma wayithokomele kangaka eparadise, kodwa kamelananga nentando yenkosi nanoma ngayiphi indlela.
As before, she was ready to do his will and return, but with one request.
Kodwa njengakuqala ubezimisele ekulungela ukuyenza intando yenkosi abuyele emhlabeni kodwa enesicelo sodwa nje.
If I am to go back to earth once again, please do not allow anything to come between that would divide us. If I am to go back to earth once again, please do not allow anything to come between that would divide us. Even if the smallest of sins might enter my heart and life, then with your love and grace, please show it to me so that I can straighten things out as soon as possible.
Uma kumele ngibuyele emhlabeni, ngiyacela ukuthi ungisize, kungangeni lutho phakathi kwami nawe ezosihlukanisa, futhi uma kungenzeka kukhona okukhona, ngicela ukuthi ngomusa wakho ungikhombise ukuze ngikulungise ngokushesha.
Grant me to be joined with you on earth, as I am now joined with you in heaven.
Ngiphe futhi ukuba ngibe munye ngihlangane nawe emhlabeni njengoba nginawe la ezulwini.
Before Lydia left the heavenly city, the Lord showed her a large ball and said, "Lydia, people on earth think they can hide things from me or keep things secret. Well, look into this ball."
Ngaphambi ukuthi ashiye ezulwini abuyele emhlabeni uLydia, inkosi yayisimkhombisa ibhola yathi uyabona Lydia, abantu basemhlabeni bacabanga ukuthi bangangifihlela izinto.
When Lydia looked into the ball, she saw the whole earth, masses of people resembling tiny ants ran here and there. They were biting one another, blaspheming, fighting and arguing.
Ngesikhathi uLydia elibuka leli bhola, wabona kuwumhlaba nabantu abaningi kungathi intuthwane bebancane kodwa behla benyuka belumana bethukana belwa bexabana.
They were jealous, hateful, gossiping and deceiving one another, and how they were trying to hide it. Nothing could be hidden from the heavenly watcher. This is confirmed by the word of God in Daniel 2 verse 22 verse 28.
Bebexabana, belwa benza yonke into futhi bezama ukufihla kodwa ayikho into ebiyifihleka. Lokhu siyakuthola encwadini kaDaniel isahluko sesibili verse lamashumi amabili nambili neverse lamashumi amabili nesishiyagalombili.
He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. But there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days.
Uyambula okujulileyo nokufihlakeleyo, uyazi okusebumnyameni nokukhanya kuhlezi kuye. Kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo wazisile inkosi uNebukadnesari okuya kuba khona ngezinsuku ezizayo.
And in Matthew 10 verse 26, fear them not therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known.
NaseEvangelini ngoka Mateyu isahluko seshumi verse lamashumi amabili nesithupha. Ngakho ke ningabesabi, ngokuba akukho okusitshekelweyo okungayikwambulwa nokufihliweyo okungayikwaziwa.
Impilo yasezulwini ephilwayo.
The life that is lived in heaven, the heavenly life,
akuyona lempilo ephilwayo emhlabeni,
is not the kind of life that is lived in this world.
Futhi khona akukho nokodwa okusithele okungabonakali.
There isn't a thing that is hidden or secret in heaven.
Ngoba lapha sihlezi nje elinye ikhanda lisitho elinye kodwa ezulwini konke kusobala ke kucashunguye.
Everything is visible and clearly seen. As we sit here, the one sits behind the other and behind is hidden by the head or the body of the other. But up there, every body is visible.
Uthina kukhona ukuthi ngithi sengivale amafastela sengivalile umnyango ukuthi angisabona umuntu kodwa uNkulunkulu konke kusobala.
Here in this world we can draw or close the windows, draw the curtains, close the doors and say, well, I'm hidden now, nobody sees me. But in heaven everything is visible.
Futhi impilo yakhona kuyimpilo eyodwa ingathi abantu bayinhliziyo eyodwa.
And the life that is lived there seems to be one life. Those people are one, perfectly one.
Laba bantu lo nalowo indlebe yakhe uyixhumanise kuNkulunkulu uNkulunkulu uthini manje.
Every one of them has his ear tuned in to the Lord and is saying, what is the Lord saying now?
Futhi khona ngisho ngithi ngabuzama ukubukisisa ngoba ngabona akekho onsundu, akekho umhlophe, alikho indiya, kodwa khona umzimba engihluleka ukuchaza ukuthi inhlobo.
When I got there, I didn't see a white or a black or an Indian. That wasn't there. It was a different body, a new body, a body that can't be described.
Futhi kaningi thina abantu bomhlaba ngikhohliswa amazinyo umuntu umehleka veza amazinyo amhlophe ngithi awu usibanibani uyangithanda kodwa khona uNkulunkulu bebona into engaphakathi ekhiphe ibekela esifubeni obani.
Another thing here in this world, we see the smile of a person. But up there, you don't only see the smile, you see the heart. God sees the heart.
Manje wangithatha uJesu wayengisa endaweni khona indawo abantu umhlaba wonke wathi ubutheleke endaweni.
And we can be blessed by that smile, but he sees the truth. Now, there I saw the whole world as a round ball. And it told me, and he said, just look down upon the earth. You see all the people. And he said, you see that woman being annoyed and angry and, what is tattering in English? Scolding her husband. And then the Lord just took that which was in the heart, took that resentment, took that bitterness, took that grudge out of the heart and just put it on the chest so that one could see it. And the Lord would just take the thoughts of a person and reveal them, and you could read them on the forehead. And he said, just look at the people. They say there can be things can be hidden, but they don't know that everything is obvious to me. What I can say is this. I knew and I had read in the Bible that we should be holy as He is holy, and that we should depart from iniquity. But since that time, I seem to see it in a different light and look at it from a point of view I never knew before, since God has shown me things in this way and in this light. And that's what I just wanted to underline and mention and emphasize, that even if it's a small thing, it can just be an annoyance in the heart that you are annoyed, but before God, that is a great thing. And He takes that, even if nobody has seen it or noticed it, and He makes a big thing out of it. And one thing God doesn't want, any hypocrisy. He wants that what you say to be the truth.
When I heard these things from Lydia, I involuntarily asked her, "Tell me, were you not shocked and saddened when you heard that the Lord wanted to send you back to earth?"
Ngesikhathi ngizwa lezi zinto kuLydia, ngavele ngambuza ukuthi ake ungitshene. Awuzange uthuke uphatheke kabi ngesikhathi inkosi ikuthuma ikubuyisele emhlabeni?
Shocked? Saddened? She asked rather astonished. How can that be? Knowing the Lord's will and fulfilling it, well, that is simply heavenly. It is a privilege and extremely satisfying.
Ukwethuka, ukudumala nokuphatheka kabi, washo njalo emangele ngoba wathi ukwenza nokwazi intando kaNkulunkulu kuyizulu uqobo lwakho, kuyinhlanhla futhi kuyenelisa kakhulu.
Enter and walk.
Ngena uhambe.
Dear friends, the Lord is speaking to us, and these words are like a commandment. Enter in at the narrow gate. Walk on the narrow path.
Zihlobo inkosi yasiyala la kumiyalo. Ngena ngesango elincane. Hamba endleleni yomngcingo.
It is God's will to save us and grant us eternal life. Not to fulfill His will is to condemn ourselves to eternal damnation and unimaginable suffering.
Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi singene ekuphileni okuphakade. Ukungayifezi intando kaNkulunkulu kukuzilahla thina ekulahlweni okungunaphakade.
So once and for all, choose the narrow way. Nevertheless, We must not forget that the narrow way is the way of purification.
Ngakho khetha indlela engumcingo, kodwa noma kunjalo masingakhohle ukuthi indlela engumcingo indlela yobungcwele.
It is a road of war and victory over sin. Those going on this road cannot mix Christianity with the world because that which was shown to Lydia could happen to us.
Kuyindlela yempi nokunqoba phezu kwesono. Laba bahamba kulendlela abakwazi ukuhlanganisa izwe nobuKristu ngoba lokho kwakhonjiswa uLydia kungasehlela nathi.
The man on the narrow way mixed flour and sugar, and when the Lord asked him to separate them, he could not.
Leyo ndoda ebihamba endleleni engumcingo yayihlanganisa uflawa noshukela. Lapho inkosi ithi ayihlukanise, yahluleka ukuhlukanisa.
People have a tendency to mix Christianity with various things that appeal to them, but the Lord will not stand for it.
Abantu banomkhuba wokuxuba izinto nobuKristu, lezi zinto abazithandayo, inkosi engeke ikubekezelele.
The narrow way is the way of following Christ, and as soon as we step on that path, it is inevitable that we will pass through the narrow gate, leaving behind all that would tie us to the world.
Indlela engumcingo, indlela encane, nakanjani uma sike sangena kuleyo ndlela, kuchaza ukuthi sidlulile sangweni elincane sangena kulona, sakushiya konke okunye okungadingeki kule ndlela.
In Matthew 7 verse 14, the word of God says, "Because straight is the gate, and narrow the way, which leadeth unto life, and few there be that find it."
Ngoka Matthew isahluko sesikhombisa iverse leshumi nane kuthiwa kepha isango lincane nendlela ingcingo eyisa ekuphileni bayingcosana bayifumanayo.
Yes, it is true that there are few that find it. Double-minded spirits and superficial hearts cannot find it.
Yebo, kuyiqiniso ukuthi bambalwa bayingcosana bayifumanayo, abanhliziyo mbili emphefumulweni yabo nabanomoya ozikhukhumezayo ngeke bayithole.
Those who take Christianity light-heartedly and who go by appearances are also unable to find it.
Laba abathatha kalulu uKristu benze ngendlela izinto ezibonakala ziyiyo ngeke bayithole le ndlela.
Only those who count all as nothing and look wholeheartedly for the truth will find it.
Kuphela labo abathatha konke kube yize babheke ngeqiniso eqinisweni.
How easy it is to say, "We are all Christ's children. One day we will all meet at his feet."
Kuhlule kangakanani ukuthi sonke sivele sithi singabantwana bakaKristu ngolunye usuku siyohlangana ezinyaweni zakhe.
Yes, that is what we think, assuring ourselves of its truthfulness. Let us see what the Lord has to say about this.
Yebo, ilokho esicabangayo thina sizimisele ngeqiniso kodwa ke sizwe ukuthi inkosi ithini ngalokho yona.
In Psalm 24 verse 3, he asks us a question that sounds strange to our comprehension. Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in his holy place?
Encwadini yamahubo isahluko samashumi amabili nane evesini lesithathu isibuza inkosi umbuzo oyisimanga osixakayo sonke. Ubani oyakhuphukela entabeni kaJehova na? Ubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na?
It is the short word "who," which is used in the singular form, that gives the impression that there will not be many.
Ilelo gama elodwa elithi ngubani ekuyilona lisivezelayo ukuthi akukhulunywa ngabantu abaningi.
May the Lord grant us to find the narrow gate and the path that leads to eternal life during our Christian lives and to stay on it until the end.
Kwangathi uNkulunkulu angasinika ukuba sikwazi ukuyithola leyo ndlela engumcingo sisela endleleni yethu yobuKristu sihambe kuyona sihlale kuyona futhi.
The Lord says in Revelations 3 verse 5 and 21, "He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. To him that overcometh, I will grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne."
Inkosi ithi encwadini yesambulo isahluko sesithathu iverse lesihlanu neverse lamashumi amabili nomuvo, onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi.
You decide.
Nquma wena.
Dear friends, I am aware that after sharing this, I will have to give an account of each word.
Zihlobo, ngiyazi ukuthi emva kokunixoxela lokhu, ngizozilanda nami ngezwi nezwi.
After going through such an experience, you can understand why I speak the way I do. I must tell you the truth, whether it is heavy or bitter or not.
Emva kokungaka engidlule khona, niyabona ukuthi kungani ngikhuluma kanje. Kumele nginitshene iqiniso noma liyababa noma liyasinda.
I must do it, even though you may turn your back on me and say, I no longer want to hear him. We are not used to hearing such things. Such sermons are not pleasant for us.
Kumele nginitshene lona, noma ngabe niyangiflathela, nithi asafuna ukumuzwa, asifuna ukuzwa nje, amaqiniso anje asiwajwayele, asiwathandi futhi.
You are free to decide as you wish. I must be faithful to that which the Lord grants me.
Wena ukhululekile ukuzikhethela lokho okuthandayo, mina kumele ngithembeke kulokho iNkosi enginike kona.
I know that the day will come when I will have to stand before the judge of all judges who will ask me, Ella, were you faithful? Did you tell people that which I expected you to, or did you want to be praised by them and say things that pleased them?
Ngiyazi ukuthi ngolunye usuku ngisayoma phambi kwamehluleli oyongahlulela angibuze athi wabatshena yini abantu iqiniso wabatshena yini lokho engangithi batshene khona.
Do you think that if I comply with people's wishes that I can gain love in the Lord's eyes? Not for anything. That is why I cannot do it any other way.
Ngicabanga ukuthi uma ngijabulisa abantu ngizolithola yini uthando enkosini na? Cha nakanye. Ingakho ngingeke ngenze ngenye indlela.
What about you, friends? Do you not want to be with the people who are truly following Christ? Can you truly renounce everything that is valuable and precious to you in this life in order to gain Christ?
Kunjani ke kuwena mhlobo wami? Awuthandi ukubalwa nalapho abazimisele ngokumkhonza uNkulunkulu ngempela? Awukwazi yini ukuthi ukudele ukulahle konke lokho kuyinzuzo kuwena ukuze uzuze uKristu na?
The Apostle Paul wrote, But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I had already attained, either were already made perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Jesus Christ. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
Umpostolu Paul wabhala la mazwi. KwabaseFiliphi sahloko sesithathu ivesi lesikhombisa kuye vesini leshumi nane. Kanti ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngikushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami. Okuya ngomthetho kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe Uma mhlawumbe ngaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. Kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe. Kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona ngoKristu Jesu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengukubambile. Kepha kunye engikwenzayo, ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela kokungaphambili. Ngijonge emgomeni, emkhomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu kuJesu Kristu.
Conclusion.
Isiphetho.
In conclusion, that which Lydia experienced before and after her death will be a precious pearl for many. But for others it will be offensive and an object of controversy, whereby they will try to persuade others that it is not all true, but rather a product of people's thoughts and imaginations.
Ekupheteni, lokho uLydia ahlangabezana nakho ngokufa kwakhe kuyigugu, kuyiparele eliyigugu, kodwa kwabanye kuyoba isithiyo nesikhubekiso nento ezohlala ibadida, bafunze abanye ukuthi bakholwe ukuthi kuyimicabango nje yomuntu.
I fully understand why this does not please Satan.
Ngiyaqonda ngokuphelele ukuthi kungani lokhu kungamjabulisa uSathane.
That which was shown to Lydia is a clear picture of a believer following Christ and walking with him.
Lokhu okwakhonjiswa uLydia kuyisithombe esobala somKristu elandela uKristu emkholwa uyena.
It is only through such things that a spiritual awakening can come about, which is the genuine result of a truthful life with Christ Jesus.
Imvuselelo ifika ezintweni ezinje lapho kuvela khona iqiniso nemphumela yempilo noKristu Jesu.
Paul, mothers, fathers, we've heard tonight that running away or hiding from that light is not possible.
Bantabasha, bo mama, bo baba, sizwile namhlanje ebusuku ukuthi ukubalekela lokhu kukhanya awazi ukuthi ukubalekele.
Your jealousy, your envy, your hatred, your lies, your stealing, your gossip.
Ukuqamba kwakho amanga, inzondo yakho, ukuhleba kwakho.
It is all clear and visible to the Lord.
Kucacile kuthe bha phambi kaNkulunkulu.
The Bible says today when you hear the word of the Lord, when you hear his voice, do not harden your hearts.
IBhayibheli yasho ukuthi namhlanje uma ulizwa izwi likaNkulunkulu ungayiqinisi inhliziyo yakho.
Don't you desire to have your name written in the book of life?
Awunaso yini isifiso ukuthi igama lakho libhalwe encwadini yokuphila?
Today is the day where you still have an opportunity.
Namhlanje unethuba.
Don't stay with sin. Repent. Confess. Bring all that evil to his light today, so that one day you'll be able to be clothed in white.
Ungahlali nesono, sivume kulethe ebungcweleni bukaNkulunkulu ukuze ngolo suku uzongena ekukhanyeni kwakhe.
We'd like to ask Baba Dube to close for us, but while he's coming, this book, all that we've heard today, from this morning till tonight, all of it is available in booklet form today. It's available at the Sizabantu Media Room, what we used to call the tape room. And it's just for a small contribution of 40 rand. Well worth it.
Ngiyasocela ubaba uDube ukuthi asikhulekele. Kodwa ngaphambi kokuthi asikhulekele, khona incwadi uma akayitshengisile la, iyadayiswa khona lapha, lapho kudayiswa khona inkonzo eqoshiwe, iwu-40 rand nje kuphela. Ngakho konke sikuzwile namhlanje.
Now before I pray, my sister, when it was said that she's passed away,
ngathi angashayela iLand Rover ngobika ekhaya ukuthi ngibhlungu endleleni ngangichipha izinyembezi.
And I had to go home just to report back home that she had passed away, and while I was driving the Land Rover, I was shedding many tears.
Tshela ubangafike ngamtshela ubaba ukuthi hayi baba bacela eTranskop ukuthi fika udadewethu kwangathi usesishiyile.
So when I arrived home, I met my father, and then I told my father that they've been asked, and the request was that he would go to Kranskop because his daughter had passed away.
Ngoba makuthiwa ethi njengoba ethi Kranskop nje mawufika eDikop kade ngibuze omunye ethi kwakulaphi, mawufika eDikop uthatha umgwaqo ngasekudla eGravel Road, sasiseplazini lapho wayegulela khona.
For those that know the area a bit, if you leave the mission going in direction of Great Town, you get to a turn off close by which says Dikop. It's a gravel road. You go along that road and you turn off onto a farm.
And
when she was brought back to life, we testified and we could see she was a person that had met Christ.
uNkulunkulu wamfulela ukuthi akavule inkonzo zabasha kwabantsundu nabamhlophe namandiya namakhalathi.
And so God then opened the door that she could start these youth conferences amongst the blacks, whites, Indians and coloureds.
Ngaleso sikhathi nje kwakuhlanganwa nje ndawonye, kodwa uNkulunkulu wamembulela ukuthi akube khona nabo malume laba, yibo ababenzelwa yibo inkonzo.
And so in the beginning everybody was together, and then the services were held. Even Dietmar and them, when they were children, they started the services with her there.
Kushukuthi emva kwalokho uNkulunkulu wamembulela ukuthi akavule futhi inkonzo la zeinsizwa.
And after that, God revealed it to her that she should start having services and helping these young men.
Kushukuthi kwaphuma nje ikhombi lokhu ibalanda kwaze kwagcina sebeyifike labona njengoba nibonile izolo sikhombisa izibalo la.
And in the beginning a vehicle went out to go and fetch them from the streets, but after some time the young men started coming themselves, as you heard yesterday.
Patohlelo ungixolele.
MC. Excuse me a bit.
Ubaba wami futhi naye khona ahlangana nakho.
My own father is something that he met up with.
Wayedayisugwayi nemthombo esitolo sakhe.
He sold cigarettes and
malt
to make alcohol, beer.
Manje waba nephupho.
And then he had a dream.
Angangabikho ubhavu ekhaya, sasigezela nje endishini.
At that time, in those years, there weren't any baths. When you bathed, you had a little dish, and that was it. And in the morning, when he woke up, my mother was sweating. My mother asked him. He was sweating. And then she said, "But Mr. Dube, my husband, why are you sweating so much?" And then she said to her, "Listen, just bring me some water in a dish and I will tell you the dream I had." And he said, "You know, I dreamt I was taking a person right into hell."
Manje kwathiwa ngoba ngidayisa ugwayi nemthombo.
And then I was told, because you sell cigarettes and malt, you will end up in this place called hell. And then he was then taken afterwards to a beautiful room, house. And it was said, "Look, if you turn your back, if you forsake selling all those things, this room will be yours."
Phuthuma ngejubaneke ubaba obikela umfundisi kwamaphumu ukuthi sengushisile yonke lezi zinto esitolo, wayinathatha imthombo wayiphosa phakathi elavathi.
And then after that, he ran to Mapumulu to see Reverend Stegan, and he had told him what God had showed him. And he said, listen, I've burnt all the cigarettes. The malt I've taken, I'm thrown it down the toilet.
What is six, one.
And then the Reverend Stegan asked him, but what do you mean by that? Because my own brother has got six shops. And then my father said, Reverend, I don't want to end there in hell. That's why you'll find in the shops of the Christians that there won't be any cigarettes or malt sold. And that's why when you go to Harding, Donnybrook, or any shop that belongs to our Christian, they won't sell these items. Why? Because God used a black man. But his own people turned against him. And in his area, there where he had this shop of his, he was found guilty. And then many people were called to the Nkosi's place where he judges things.
And then
my father told him, and the reason why he didn't sell these items anymore, and then they said, well, the people said, well, then this shop isn't good enough for us. But the Nkosi at that time was very wise. And then he said, well, you listen to the spirits of the dead. And then he said, listen, Mr. Dube listens to that heavenly spirit, which is his God. Can you go against that spirit? Can we go against that spirit which is his God? And so the whole thing came to an end.
That
up till today, no cigarettes, no malt is being sold. Let us pray. Our Father in heaven, we are so thankful to hear about these wonderful things we've heard today. Lord, if you wouldn't have taken us and saved us from our sin, we would have been white bones in the grave. Lord, help us to go this narrow way, that we put our steps and our footsteps where you have put them. Even if it's a thorny way, even if it's a hill to climb, but we ask you to help us. That at all times we sanctify ourselves. That we won't lose this way that we've got to go. Because you've given us the gospel of our Lord Jesus Christ. That we can purify ourselves to be able to walk this way.
Amen.
Amen.